Mary Outra, Mr. Penesi. Ndowooza ku mutima ne mu bwongo bwange, nanyini future yange atukula okukirenyange. Ndowooza ku mutima wangonza konza, mama w'abaana bange, nanyini biroto byange. Amina, amina, amina. Ono mwana tamanyi kyakola. Ah, bintu byange birete, mukwano gwange gulete no. Byoyo yanzimbirete, n'abazadde mbawente. Omukwano zendeta mu bungi, kyensaba nawe okumpe mu bungi. Baby nkuyita na lulungi, mama w'ogwe yakukuza bulungi. Nkwesunga, nkwesunga gw'okuba owange. Nkwesunga omukwano nga kwasomba. Nkulota omukwano, nkulota. Nkulota mu biroto, nkulota. Namba moja kuyita maimuna, genda jogenda ndayira nze nakupenda. Kwenalinda, kwenalonda yewe, kwenasima mubanji, baby. Jogenda genda yekwe kubetonya, laba mugalanda, you are one in a million. Nkwesunga, nkwesunga gw'okuba.